kubadilishana ingali bado wana sukacheka sana mimi nawe. Sakuna mtu anasema mina msema sana, nachokumbuka turi msema sana, ngali bado wana tukacheka sana mimi na we. Pindi bado tupo marafiki, waloshi bana kunyera na dhiki, alikuwa bonge la shabiki, nya dunia muna itabiriki. I remember him say last week, iti leo simu yake sishiki, hata yangu kuna simu hazifiki, boro tunge baki marafiki. Basi tena kanita binamu, kinyama chahamu, ikabiri ni kam kam kam. Oh, walivo yona tamu, kajito wafahamu, ataki tena zam zam zam, ataki tena vya zamu.
Tungekuwa wachumbari, jua tu anapita shida moyo umemdunda. Utani utamu umegeuka trola, eti ana misi miata nimshike mashavu. Nilikuwa na wita best friendi, sikizi nkimweta rafiki apendi. Nilichompa kimemteka, anatekenyeka, anajatekenyo anacheka. Akipiga simu ananita binamu, kinyama cha hamu. She's a baby come come come, lololo mbona tamu, kajito faham. Ataki tena zam zam zam, eti ataki zam.
Anasema nanipenda, mchezo ameupenda kweli.
Ataki zam, eh, eh.
Anasema nanipenda, eti amezama kweli.
Ataki tena vya zamu.
Core Muse to a wide.